John anawasili katika hoteli.
John arrives at the hotel.
Anajisajili kwenye dawati la mapokezi.
He checks in at the front desk.
Mpokeaji anacheka kwa upendo.
The receptionist smiles warmly.
Yeye anampa funguo.
She gives him a key.
John anamshukuru kwa ufunguo.
John thanks her for the key.
Kisha anaenda chumbani mwake.
Then, he goes to his room.
Chumba ni kizuri na safi.
The room is nice and clean.
Anatia bag yake chini.
He puts down his bag.
Kwanza, John anaenda kwenye bwawa.
Next, John goes to the pool.
Damu ni kubwa sana.
The pool is very big.
Yeye anashiriki katika bwawa.
He swims in the pool.
Baada ya kuogelea, anajihisi furaha.
After swimming, he feels happy.
John anafurahia likizo yake.
John enjoys his vacation.
Rosa Siabitova ni mwanamke mzee.
Rosa Siabitova is an elderly woman.
Ana anaishi pekee katika nyumba ndogo.
She lives alone in a small apartment.
Rosa hupata pensheni kila mwezi.
Rosa receives a pension every month.
Hata hivyo, si pesa za kutosha.
However, it is not enough money.
Lazima alipe kwa chakula na bili.
She must pay for food and bills.
Kila mwezi anajali kuhusu pesa zake.
Every month, she worries about her money.
Rosa anapenda kuokoa kidogo sana.
Rosa likes to save very little.
Yeye anapenda bustani katika wakati wake wa bure.
She loves to garden in her free time.
Bustani wake ni mdogo lakini una rangi.
Her garden is small but colorful.
Rosa anakuwa maua na mboga.
Rosa grows flowers and vegetables.
Yeye anashiriki nao na marafiki zake.
She shares them with her friends.
Wanamsaidia wakati mwingine wanapoweza.
They help her sometimes when they can.
Rosa anafuraha na maisha yake rahisi.
Rosa is happy with her simple life.
Leo ni Jumapili na nina furaha kufanya mahojiano na mpiga mbio maarufu.
Today is Sunday and I am excited to interview a famous athlete.
Jina lake ni Lisa na yeye ameweza kushinda mashindano mengi.
Her name is Lisa and she has won many championships.
Ninatarajia kujifunza kuhusu safari yake.
I am looking forward to learning about her journey.
Ilianza kucheza michezo alipokuwa na miaka mitano tu.
She started playing sports when she was just 5 years old.
Lisa alicheza katika timu yake ya shule na kufanya mazoezi kwa bidii.
Lisa played on her school team and trained hard.
Yeye kila wakati alifikiria kuwa mwanariadha wa kitaaluma.
She always dreamed of becoming a professional athlete.
Ndoto hii ilimlazimisha kufundisha kila siku na kuboresha ujuzi wake.
This dream pushed her to train every day and improve her skills.
Alihudhuria katika mashindano mengi na kushinda medali kadhaa.
She participated in many competitions and won several medals.
Sasa anajiandaa kwa mashindano ya hisani mwezi ujao.
Now, she is preparing for a charity tournament next month.
Mashindano haya yanakusudia kuwasaidia watoto wanaohitaji na kukuza michezo.
This tournament aims to help children in need and promote sports.
Ninaamini kwamba Lisa ataongeza motisha kwa wanariadha wengi vijana.
I believe that Lisa will inspire many young athletes.
Hii ni fursa kubwa kwa hisani na michezo.
This is a great opportunity for charity and sports.
Uwanja wa michezo ulikuwa unagonga kwa furaha huku mashabiki wakikusanya kwa mechi.
The stadium was buzzing with excitement as fans gathered for the match.
Juarez alikuwa tayari kukabiliana na timu kali ya Pumas.
Juarez was ready to face off against the fierce Pumas team.
Pumas walikuwa na msimu mzuri na walikuwa na ujasiri katika ujuzi wao.
Pumas had a great season and were confident in their skills.
Mstari wa timu ulikuwa na wengine wa kikitego, ikiwa ni pamoja na mshambuliaji mpya.
The lineup had some surprises, including a new striker.
Mashabiki walikuwa na hamu ya kuona jinsi mchezo utakavyokuwa.
Fans were eager to see how the game would unfold.
Kocha wa Juarez aliamini kwamba timu yake ilikuwa na faida.
Juarez's coach believed his team had the upper hand.
Wakati mchezo ulianza, anga ilikuwa ya umeme.
As the match began, the atmosphere was electric.
Timu zote zilionyesha ukali tangu mwanzo.
Both teams showed aggression from the start.
Mashabiki walipiga kelele kwa sauti wakitumaini bao.
The fans cheered loudly, hoping for a goal.
Kati ya nusu ya kwanza, Jurez alifunga goli la kwanza.
Midway through the first half, Juarez scored the first goal.
Umati ulibuka kwa shangwe na makofi.
The crowd erupted in cheers and applause.
Pumas walipanga upya haraka na kuja na mchezo mzuri.
Pumas regrouped quickly and retaliated with a brilliant play.
Mchezo uendelee na vitendo vya mwisho hadi mwisho.
The game continued with end-to-end action.
Timu zote zilishindana vikali hadi ishara ya mwisho ilipopigwa.
Both teams fought hard until the final whistle blew.
Hatimaye, Jurez alishinda na kuimarisha pointi tatu.
In the end, Juarez triumphed and secured the 3 points.
Ilikuwa mechi ambayo itakumbukwa kwa muda mrefu.
It was a match that would be remembered for a long time.
Los Angeles Lakers walikabili changamoto isiyo ya kawaida katika mechi yao ya hivi karibuni dhidi ya Boston Celtics.
The Los Angeles Lakers faced an unprecedented challenge in their recent match against the Boston Celtics.
Pia hii mchezo ilikuwa muhimu kwa matarajio yao ya mechi za playoff, haswa kwa sababu ya mchezaji wao nyota aliyejeruhiwa.
This game was critical for their playoff aspirations, particularly with their star player injured.
Jason Hayes, nyongeza mpya kwa timu, alionekana kama kitu muhimu katika mechi hii.
Jackson Hayes, a relatively new addition to the team, was viewed as a pivotal factor in this match.
Uwezo wake wa kusoma mchezo na kufanya maamuzi ya haraka unamweka tofauti na wengine.
His ability to read the game and make quick decisions set him apart from others.
Wakati wa mchezo, ujuzi wake wa ulinzi ulikuwa sawa na kupigiwa mfano, ukishindwa nafasi kadhaa kwa upinzani.
During the game, his defensive skills were equally impressive, thwarting several opportunities for the opposition.
Wakati saa ilipokuwa ikielekea mwisho, Hayes alionyesha ujasiri wa ajabu chini ya shinikizo.
As the clock wound down, Hayes exhibited remarkable poise under pressure.
Utendaji wake haukuhimiza tu washiriki wake, bali pia ulisababisha ushindi muhimu kwa Lakers.
His performance not only impressed his teammates but also secured a crucial victory for the Lakers.
Katika matokeo, wachambuzi walimpongeza kama shujaa asiyejulikana wa mechi.
In the aftermath, analysts hailed him as the unsung hero of the match.
Hatimaye, Jason Hayes alithibitisha kuwa yeye ni rasilimali ya dhamani kwa Los Angeles Lakers.
Ultimately, Jackson Hayes proved that he is a valuable asset to the Los Angeles Lakers.
Mavuno ya hivi karibuni katika neuroscience yameangazia kazi za ajabu za ubongo wa mwanadamu.
Recent breakthroughs in neuroscience have shed light on the enigmatic workings of the human brain.
Mbinu mpya za picha sasa zinafunua muunganiko mgumu wa neva ambao hapo awali haukuwa unaonekana kwa sayansi.
Innovative imaging techniques now reveal intricate neural connections previously invisible to science.
Hizi maendeleo yana athari kubwa kwa kuelewa matatizo ya kiakili.
These advancements have significant implications for understanding cognitive disorders.
Utafiti wa hivi karibuni umepata biomarker muhimu zinazohusisha magonjwa ya neurodegenerative.
Recent studies have identified key biomarkers indicative of neurodegenerative diseases.
Madai yanazidi zaidi ya patholojia, yakigusa maeneo ya matibabu na kisaikolojia.
The implications extend beyond pathology, affecting both the medical and psychological fields.
Wakati tunapoingia kwa undani zaidi katika mada hii ngumu, masuala ya kimaadili yanaibuka kwa uchambuzi na kwa haraka.
As we delve deeper into this intricate subject, ethical considerations emerge analytically and urgently.
Mwendo wa haraka wa ugunduzi unahitaji mifumo ya maadili kali ili kuelekeza mbinu za utafiti.
The rapid pace of discovery demands rigorous ethical frameworks to guide research practices.
Ushirikiano kati ya wanane ya neva na wanasheria unaleta mazingira ya uvumbuzi.
The collaboration between neuroscientists and clinicians cultivates an environment of innovation.
Mbinu kama hizi za kimataifa zinakuza uelewa mpana wa utendaji wa ubongo.
Such interdisciplinary approaches foster a comprehensive understanding of brain functionality.
Hatimaye, ugunduzi huu unaweza kuelekeza matibabu ya mapinduzi kwa matatizo ya afya ya akili.
Ultimately, these discoveries may lead to revolutionary treatments for mental health issues.
Hiki kizazi cha neuroscience si kuhusu kuelewa ubongo bali kuboresha ustawi wa binadamu.
This era of neuroscience is not merely about understanding the brain, but enhancing human well-being.